bamkulu izinyanya zamzi azidlange ntombi yazo ndingoye na upaseleleyo ndiyokhulisa usapho lambao ndazale wakuba mkulu izinyanya zamzi azidlange ntombi yazo ndingoye na upaseleleyo Kulisa usapho lambao
ekhaya bayasidla ngami ngikhulile ndinakekele usapho lwam ndiligqibele uthumba ekhaya ngomama wandithiya ndamkele maqwathi intsindiso kwadale ukuxolo nempumelelo nemizamo Satanga inkosi yamkela izipho zikamama yaqhakaza imbalela